500 most important Norwegian verbs 176-200. To throw.
Å kaste, kaster.
Throw me an orange.
Kast meg en appelsin.
To throw up.
Å kaste opp, kaster opp.
My son is sick and he throws up.
Sønnen min syk og kaster opp.
To cry.
Å gråte, gråter.
Man up and stop crying.
Vær en mann og slutt å gråte.
To continue.
Å fortsette, fortsetter.
Continue working on this article.
Fortsett å jobbe med denne artikkelen.
To inform.
Å informere, informerer.
Your sister informed me about your disease.
Søstera di informerte meg om sykdommen din.
To record.
Å spille inn, spiller inn.
This conversation has to be recorded.
Denne samtalen må spilles inn.
To force.
Å tvinge, tvinger.
You can't force me to love you.
Du kan ikke tvinge meg til å elske deg.
To catch.
Å fange, fanger.
The police caught the thief.
Politiet fanget tyven.
To get sick.
Å bli syk, blir syk.
How could you get sick in the middle of summer?
Hvordan kunne du bli syk midt i sommeren?
To offer.
Å tilby, tilbyr.
I would like to offer you my services.
Jeg vil gjerne tilby deg mine tjenester.
To share.
Å dele, deler.
You are the only person I can share this secret with.
Du den eneste personen jeg kan dele denne hemmeligheten med.
To begin.
Å begynne, begynner.
I'm beginning to like Norwegian.
Jeg begynner å like norsk.
To blow.
Å blåse, blåser.
The wind is blowing.
Vinden blåser.
To surprise.
Å overraske, overrasker.
Nothing can surprise me.
Ingenting kan overraske meg.
To burn.
Å brenne, brenner.
The building burned for several hours.
Bygningen brant i et par timer.
To lock.
Å låse, låser.
The parents have locked the door.
Foreldrene har låst døra.
To hide.
Å skjule, skjuler.
My cat often hides in the wardrobe.
Katten min skjuler seg ofte i klesskapet.
To imagine.
Å forestille seg, forestiller seg.
Imagine a world without money.
Forestill deg en verden uten penger.
To rule.
Å herske, hersker.
The king rules his country.
Kongen hersker over sitt land.
To enjoy.
Å trives, trives.
Do you enjoy your work?
Trives du med arbeidet ditt?
To create.
Å lage, lager.
How do you create new flashcards?
Hvordan lager du nye flashcards?
To ride a horse.
Å ri, rir.
Have you ever ridden a horse?
Har du noen gang ridd en hest?
To charge.
Å lade, lader.
I need to charge my phone.
Jeg må lade telefonen min.
To dress.
Å kle seg, kler seg.
How should I dress?
Hvordan skal jeg kle meg?
To dress up.
Å pynte seg, pynter seg.
You have dressed up like a lady.
Du har pyntet deg som en dame.